Foto sappo e jeedidi. Yesu dow gafagal. Sa imajun yimbe hallube tiggeteno dow leggal. Bana ni be mayata Allah. Gamajun be tiggi Yesu juude e koyde dow leggal. Allah wi. To hinari itingo iyan ya fuye wala. Yesu mayi chaka nyaluma din nyimre mabbi lesdi dimmi. Soje e wi. He gonga neddo o obbiddo Allah. Bawo mayde Yesu sobirabe makko hocci bannu makko be suddimo be wattimo dir yinande be mabbi yinane he hayre maunde soje e reni yinane ganta goddo wujja bannu makko e bi'a o ummitake.